This is an MUT Radio podcast.
I am Usnezi and bengishilo kuwena ukuthi sizoba naye RA weresi yalapha eMbilo, igama lakhe uThembeka Mabika. Uzobe sadvisa nje kabanzi ngentathe esikhuluma ngayo ye student kade sixakekile lana esitshela usisi ukuthi kade nenkinga ya roommate wakhe odlala ingoma yena obhala and all that. Sawubona Thembeka.
Yebo, sawubona sisindlane.
Ngiyaphila njani wena?
Siyaphila.
Yes, ngiyathemba usizwile i-story sethu kade sesifunda namhlanje. Sifuna ukuzwa ke ukuthi uthini umbono wakho.
Oh, yebo sisizwile i-story sika Gina.
Yes.
Okay. Okokuqala ngifisa ukusho ukuthi uku-attend orientation kubaluleke kakhulu.
Sure.
Maqala unyaka. That's why emphasize ukuthi wonke umuntu akaba khona exist kwi orientation because iphathe baleke kakhulu uma uyohlala e-wrestling. Uthina ukube i-orientation uyayi-understanda noma uyayi-attend, angimazi ayi-attend noma akayi-attend. Let me say this. Uma bekade yile wayoyi-attend uthina, ubezokubona ukuthi uSam umfundi njengaye.
Sure.
Naye futhi uGina umfundi njengoSam.
Sure.
Uma ehamba eyokhuluma noSam, uSam engazamlalela uGina because yena engqondweni kaSam kunokuthi uGina uyistudent njengama yike into angamtshela yona. Naye unombhede wakhe as much as nami ngikhokhela umbhede wami.
Sure.
So kubalulekile ukuthi uGina ahambe ayotshela i-official yase-university ebekizwe ngaleso sikhathi kule race leyo ukuthi nangu useme ngibangela umsindwa and ngiyafunda ngiyobhala. Ngoba lento izomlekelela uGina ukuthi angashintshi indawo ajwayele ukufunda kuyo because umqondo automatically usuyibambile lento yokuthi mina ngifundela la and ngibamba kahle uma ngihleli kule that certain area at the moment. If it's a shifter indawo yokufundela uphazamisa umqondo kulento obubelivela kuyona. Yeah, so uSam umuntu nje odinga nje ukureport because kune rule laphayana esho ukuthi uma kuba nomuntu obangela abanye abantu umsindo yireport leyo nto leyo ngokukhulu kushesha kusuka i-official yokhuluma noSam impenalize ngento ethile either yamkhuca lento ebangisa umsindo because uSam uyi-student naye emqondweni wakhe kunokuthi nami ngizokwenza lokho ngifuna ukwenza since ngumntwana vele babantwana bami-behavior sometimes until ubakhuza.
Yes, that's true.
So bese kuthi uGina laphayana ekuthenini aqale ngokuyobhala engakamreporteli u-university official obekhona e-res ngaleso sikhathi uSam ebangomsini, akuseze ukumsiza njengoba ese-frustrated ngokuthi ufuna ukuzoreport ukuthi uphazamisekile ngesikhathi ebhala ngenxa yokuthi uSam bembangela umsindo. Akuselula. Into yokuqala okumele ayenze, kumele a-reporte engakayi ukuyobhala ukuze abe ne-backup uma ephazamiseke ekubhaleni.
Sure.
I-official laphayana uma ibikade i-aware ukuthi uSam ubangele uGina umsindo before uGina yobhala. Ibizoba nento eyibhale phansi eshoyo ukuthi bekunoSam obebanga umsindo ngalesi sikhathi ngenza lokhu nalokhu nalokhu to avoid ukuthi aqhubeka abanga umsindo uSam. Vele ubese ubangile automatically usephazamisekile uGina. Usehambile wayobhala waphazamiseka. Uma sebuya ezokureporta kimi, mina nginayo into yokumbackup ukuthi uzile wazongireportela ukuthi njengoba esephazamiseka ekubhaleni ngoba uSam obebanga umsindo.
Sure.
Ayisalungiseki-ke kahle. Sekuzoba nezinto ey'ningi, sekuqalwa phansi, kuzoba khona ukuthi kungenzeka ukuthi lecturer ayimbelieve lento ayisho, nanokuthi why ureporte
after
usuphazamisekile.
Yes.
Ubone nini?
Sure.
ukuthi uSam ukubangela umsindo.
Sure.
It's very important to attend the orientation because kuze kulekelela uku-understand ukuthi yini okumele uyenze uma uhlangabezana nenkinga efana nomsindo kaSam.
Hayi cha, kuyazwakala and I ngabe is that all ne?
Yes, that's all.
Hayi ke, siyabonga kakhulu kuSithembeka Mabika okukhona lapha kwi-race, u-RA kwi-race yaseMbilo. Siyabonga kakhulu Sithembeka ukuthi ufike namhlanje uzosijoyina la kwi-MUT Radio ivukubangene breakfast show. Hopefully uzo-enjoya ke ilanga lakho uMonday wakho, ube nosuku oluhle.
This is an MUT Radio podcast.